subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Mas-uuliyiinta culimmada Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in wasaaradda cadaaladda ee maamulka Jubbaland ay ku hayso masaajidda iyo xarumaha diinta lagu barto ay gacanta ku hayaan, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ee Jubbaland ay arrintaasi beeniyeen. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
cabashada ay muujinayaan culimmada Ahlusunna Waljamaaca qaybtooda magaalada Kismaayo ayaa ku aadan sida ay sheegeen in xubno qandaraaslayaal ah uu hoostaga wasaaradda cadaaladda Jubbaland, isla markaana culimmada kolkii hore u sheegay inay u dayactirayaan qaar ka mid ah masaajidyada iyo goobaha diinta ee ay gacanta ku hayaan ee magaalada Kismaayo, kadibna sida ay sheegeen culimmada loo adeegsaday awoodda wasaaradda iyo midda maamulka Jubbaland. arrintan ayaana imaaneysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalada Kismaayo aad looga hadalhayay khilaafka u dhexeeya culimmada dhanka diinta, gaar ahaana kuwa dariiqada Ahlusunna Waljamaaca iyo wasaaradda cadaaladda Jubbaland. masaajidyada uu murunka ka taagan yahay ayaa kala ah masaajidka Khudbiga Jabarti oo ku yaalla xaafadda Dalcadda iyo masaajidka Al Raxma oo ku yaalla xaafadda Shaqaalaha ee magaalada Kismaayo. macalin Bare Maxamed oo ka mid ah culimmada ka cabanaysa wasaaradda cadaaladda Jubbaland, isla markaana kulamo xal loogu raadinayay dhibaatada taagan la qaatay wasiirka wasaaradda cadaaladda Jubbaland Maxamed Ow Yuusuf ayaa sheegaya in wasiirka uu adeegsanaya awoodda wasaaradda cadaaladda Jubbaland uu masaajidyadoodii uu ku wareejiyey xubno kale oo hoostaga wasaaradda cadaaladda.
annagoo soo tashadiisu weyna oo culimmadu ay qowlkii haysato, yaa maalin maalmaha ka mida waxaa culimmowdiinka Ahlusunna Waljamaaca wacay wasiirkii cadaaladda, wuxuu yidhi waxaan rabaa in layla shaqeeyo, dacadeyn baa suuqa la ii geliyey, hal urur baa tahay baa laydhahay in layla shaqeeyaan rabaa buu yidhi. culimmadii marka waxay shir la gashay wasiirkii asagaa ballamiyey, rag ilaa afartameeya oo raggii mudarisiinta ee magaalada ugu waaweynaabaa shir la galay, shirkii annagoo sugayna inuu wax fiican nooga soo baxo oo wasiirkii uu naga ballaqaaday inaan la shaqeeyo ay culimmadu yidhi guddi hala ii soo diro, guddi loo soo diray. muddo laba beri kabacdiya waxaa dhacay wasiirkii inuu u yeedhay shan nin oo qoladii ma garanaysaa qandaraasahaasha qola ay soo dirsadeen, iyo laba sheekh oo culimmowdiinka Ahlusunna Waljamaaca ka mid a. wasiirkii wuxuu yidhi markaan xagga ka fiiriyey, markaan sidan ka fiiriyo qodoba aana derabi diinay shareecada islaamkana ku xun, qawaaniinta dowladdana ku xun, haderabi diinay dhaqanka soomaaliyeedna ku xun, cadaaladda iyo shareecada islaamkana ka fog buu wasiirku ku xukumay. masaajidadii wuxuu yidhi nimankii qandaraaslayaasha baan u xukumay. arrintii marka culimmadii waa la yaabay wasiirkii codkiisa shalay la dhegaystay, culimmada shirka la shiray haddana inuu qandaraaslayaashii uu meeshii uu waxeeyo u xukumo, culimmadii way qaadan weyday. wasiirkii dib baan ugu soo noqonay haddana mar labaad culimo kalaa u imaatay. arrintu waa sidii shalay buu yidhi.
sheekh Cali Cabdulaahi Xuseen oo ka mid ah culimmada ka cabanaysa wasaaradda cadaaladda Jubbaland ayaa sheegaya in wasaaradda cadaaladda Jubbaland ay gebi ahaanba xirtay qaar ka mid ah masaajidadii cibaadada iyo goobihii daruusta diinta lagu raacan jiray ee magaalada Kismaayo.
maanta Kismaayo waxaa ka jira masjido waaweyn ee duruus cilmi aan laga bixin karin, ma garanaysaa dadkii casharka hataa meel kale ku akhrisaday ku akhrisan hayo xirtii ay raacanaysa laga xirnaayo. arrintaasi ka jirta haddii dad waaweyn oo culimo ah ma garanaysaaba arrimahaas marka inay dowladdu maareyso waa sax inay wax ka qabato, inay maareyto waxba ku jabneen. hadda ama dowladdu dacweyneyna doona adiga markaati nooga ah, dowladda ma og tahay masaajidaha iyo arrimaheeda haddaa tirahdaanna? haa way og tahay, waanu gaarsiinay cabashadeeda laamaha ammaanka dhammaantood fulinta iyo garsoorka. caqabad ugu koowaad oo maaragtay aan kala hadlayna kala kulan wasiirku waxaa ka mid a markaan kusoo laabanay masjidihii maaragtay arrinteeda uu laba qof uu yeerguddi maaragtay ka kooban laba dhinac isku heeyey uu dhegaystay xukunna uu ka gaaray xukun aan gaana baa yuri maaragtay masaajidaha hay-adaha u xukumay. arrinta xukunka lafsadeeda sharci aqoon baanu ka nahay, halkaasi wasiir oo xukun gaarayo lama arkin adduunka.
hase yeeshee markii ay cabashadaasi v o a soo gaadhay waxaynu la xiriirnay wasiirka cadaaladda Jubbaland Maxamed Ow Yuusuf, inkastoo uu isagu ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo, haddana waxa uu nagu xiriiriyey agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland Cabdulaahi Maxamuud Ibraahim, kaasoo gebi ahaanba beeniyey eedeymaha ay culimmada Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo ay u soo jeediyeen wasaaradda cadaaladda Jubbaland.
runtii aniga ma ogey ka wasaarad ahaan iyo waaxda arrimaha diinta, waxaan umalaynaya waxaan joogay sanadkii saddexaad ba hadda ii soconaya, saddexdaa sane ee hadda aan anigu mas-uuliyaddaas aan maxaan ku dhahay aan agaasimaha ka ahaa waaxdaas ma ogi haba yaraatee wax culimo ah oo wax dhibaata aan u geysanay ma garanayo, haba yaraatee ma garanayo. Marka maana garanay runtii dhibaatadu meesha ay culimada ka sheegaysa maana garan. Culimada suufiyada ee leedahay way idinka cabanaysaana. Inta anigu aan ogahay xarumaha ugu badan ee diineed ee magaalada Kismaayo ku yaalla gacanta ku hayaan, masaajidda gacanta ku hayaan, maraakiis kale oo waxbarashada gacanta ku hayaan, masaajidda inta u badan iyagaa wax ka akhriya oo kitaabay ka akhriyaan in badan oo ka mid ah, macaahid bay leeyihiin, xataa jaamacada ayay leeyihiin. Waad garanaysaa adigu magaalada Kismaayo waa taqaanaa xarunta ugu weyn ee maxaan ku dhahaayay maxafalka ayagaa gacanta ku haya, masaajidka weyn ee suuq weyne ku yaalla ee muddaba la dhisay ee saddexda dabaq ayagaa gacanta ku haya, masaajidda fara badan oo kale oo sidaas oo kale ayay gacanta ku hayaan, masjidka muxuu ahaa Nuur ee ku yaalla suuqa ku yaalla, meesha steshonka agtiisa ayaa gacanta ku haya. Yacni ma la tirin karayo inta masjid ay gacanta ku hayaan wax hadda la tirin kara maaha. Marka walaal uma ogi wax haba yaraatee dhibaato ah ama ku saabsan arrintaas haba yaraatee oo wasaaradda dhinaceeda kasoo gaartay aniga ma ogi. Qofka muslimkaana waxaa laga rabaa inuu cadaalad sameeyo.
Cabdulaahi Maxamuud Ibraahim, agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland, ayaa sidoo kale meesha ka saaray wararka sheegaya inay jiraan ciidamo nabad sugid ah oo loo adeegsaday culimada cabanaysa, isagoo sheegay in wasaaraddu ay tahay mid dhexdhexaad ah oo aanan dhanna u eexanaynin.
Sifa wax loogu adeegsan karaa uma garanayo. Ciidamada nabad sugid waxay ka shaqeeyaan amniga guud, bay ka shaqeeyaan masaajid iyo arrimahooda iyo shaqo kuma laha. Ilaa iyo haddana ma garanayo hal qof ah oo nabad sugiddu intay maxaan ku dhahay wax yeeshay ama ay xidhay oo tiimka culimada aad sheegaysa ka mid a. Ma garanayo, mana jira, baan dhihi karaa boqolkiiba boqol. Arrintaas iyada waan beeninayaa. Wasaaraddu cadaaladda iyo arrimaha Jubbaland runtii boolasiga ay ku shaqeysaa ama arrimaha diinta ku saabsani waa boolasi dhexdhexaad ah. Wasaaraddu runtii dee waxay matashaa ummadda guud bay matashaaye.
Magaalada Kismaayo ayaa ka mid a magaalooyinka ugu badan ee dalka ee uu xilligan ka jiro dhibaatooyinka ka dhashay isqabqabsiga dhanka dhulalka iyo sidoo kale khilaafka dhanka masaajidyada ee culimada suufiyada Ahlu Sunna iyo sidoo kale Al-Ictisaam. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.